sukaɓe ummatore, on paami joni wakkati yettinade habaru sukaɓe ummatore studio kala ko waddata gueƴƴire fuu en ko pirtol ko e sukaɓe hewɓe woni nder en fofmoɗen e garki nder habaruji on. E moni hokkaɗi ni Aissa Madou Adde mondi Abdoul Mamouni fofumo Abdoul.
Jamni Allah kay Aissa, habaruji ɗi e gaddanɗe hannde sukaɓe ummatore wonɓe no hettinani en alal o.
Nder habaruji ɗiɗi hannde ni min puɗɗirede dow bonnere ndiyankoɗe ɗo nder gallure Niamayder. Yewtere pindinol meɗen min gaddana on tarihi suka ummatore gaɗo tawi kondo mon nder gallure Gaya nder région Dosso keɓuɗo bardiariji kewɗi. Hannoon no min mbowi wakkati fuu min kantiranayi on fijo cunino ɓalli. Bangeje kewɗe ɓadiɗe maayo Niger, hemɓe majje no kula sanne, woɓɓe majjum ma diyan ɗan fama bonnaniɓe.
Aissa, nonnon iɗum hayɗini sanne, amma nder majjum ni hunde noon ko beegini sanne ko min gi to andal ngam sukaɓe ummatore cakantaraji ɗen hekko en gonno no duro ko watta to diyele ɗe natu ɓadele maɓɓe. Sakkettinoɗen ko Hawwa Mamman siriyani en dow majjum.
Hemɓe gallure ñamen hewɓe ñande ndungu ngu warno fuɗɗi hulde sanne sanne ngam fi diyan no ñama nokkuje maɓɓe, hunde ndu kono koɓe mbowi yiide. Ɗum saabi sukaɓe ummatore taɓe nokkuɗe nde hewɓe kañ ɗon no dari ngam batte no watta ko tawi to ndiyan nata e ɓadeji muɗum e ley banguere kirkisoyi élevage ɗon endan min tawimbiteɗo Ali Adamu kan tan woni gorko ley galle muɗum en
labunirgo
tasir min goni miɗen ɓotta wattude ɗon kotta tawi ndiyam ɗam yottaki cuuɗi ɗin nde ɗam yottake e cuuɗi ɗin kay min gala bawɗe gon kadi
fuegao irsindi hina fo koy
le banguere bangisto e karaje ɗo du sukaɓe woɓɓe min tawi ɗum en wonɓe ka en du konda no dari fati ndiyan nata ɓadeji mu en Abdoul Azizi Hassan kañum Salifu yolli ɓe goni ɓe koƴa koto kaƴƴe mo Allah hokki bawɗe goɗon soodi wadde joƴƴin nokkuyɗe enɗan
illu kegal subaka miɗo tawa ɗo sooji ndiyam e peluji min gaɗiri golle ɗe
gaynorgo gootira
kay gollal ɗam woni kaya kayako illu yecci kegal min gollo hay so ndiyam ɗam ɓuytiri neɗɗo no wawi waɗoyde kaya kayako muɗum heɓa ko jogori almayalijimo
eley bangueji kewɗe ɓaggol maayo no tawɗa saɗorema majju sanne. Ɗum noon wadde ko sukaɓe ummatore ɓen enɗan kayno no keno dari fadde laamu leydi wallutudde himɓeje ɓe.
Aissa, to enɗen ni nder huɓere agades eɗen tawda habaru mu nder mum sukaɓe ummatore rewɓe ɓe enɗan ɓe keɓe jaari jande mumen yeeso gona no gaɗane ekkintinoje dow golle junngo ñogol e gaɗol batik
fedde rewɓe no en gonno wallira sukaɓe rewɓe gala e jangga ga yaadu yeeso maɓɓe. Min kettino ko bannimin lildo men Anice Karim ko ɗum firtiɗelngal fulfulde.
Gonana ni sukaɓe rewɓe ummatore capanɗe jeegom laatiɓe du abada jangga e l'école ka e gonno gaɗane tindi ɗi enɗam ko balɗe sappo e nayyi e dow ekkitagol gollal juuɗe madame Hamidou mbiteɗo Mariama kam woni hoorejo hawrude rewɓe intertere en nour wonde no waɗɗeɗo golle o famminan e no golleɗe jaar.
Nous avons initié cette
min gaɗanana yikkoye dewoy koye gala école kokkol andal min tefi balla to fofpa walliri min ceede million goto e ujunaji capanɗe jeenayi e ujune tati
financièrement.
Mama Aboutou o janginama o famminama dow fi on
hande mi wawi gaɗol jip e toggore e robe e hufunere
rayuwata.
Anita Hammado ekkitake noy wonno sini wattirte e kaddule
na iyarini
hande miɗo wawi ñooti ridoji iri iri ko gimmi mi fitta nokkure hoore am ɗo heɓa seɗɗa
mum wona am
seni fedde nde heɓowi ceede ɓe aadake ɓe gaɗan jande nde e ley commune ji fuu ko tawa nder région mo agades.
Bannirawo fajoni emin nder gallure agades ɗon to min kalanta on sukaɓe ummatore noy no woni ɓe ciriyoro politique ji ko fayi waɗede ɗo yaade duuɓi ujunaji ɗiɗi malaso e maggo o.
Noni no Aissa, dalila majjum ndu waddi ko suudu sawara dinganoru sukaɓe ummatore région agades alarba laso e jeegon lewru uttu gaɗi hawrino mum en ton enɗan ngam hollude anniya natude politique o enɗan harko darata yaadu yeeso maɓɓe. So kettinoɗen ko bandi en Moussa Mamman siriyani en dow majjum.
Kawral ngal ɗo wanna kana ngam heɓa sukaɓe ummatore pammine no fakka natugol e politique ngam batte ɓe gatta koye maɓɓe ele fi politique ngaro o enɗan. Hoorejo sawara sukaɓe ummatore région mo agades o wi ɗum ɗo wallan sukaɓɓe enɗan no watta ko heɓa battane lobbe ɓe daro fa woɗa ele cuɓaki ngaro wiki. Abdourahmani Ousmane Koutata hoorejo sukaɓe ummatore leydi agades.
Min jiɗanana sukaɓe ummatore hedde partiji maɓɓe politique ɗin ɓe kooƴe ngam min laasi bakke darde wakkati fuu nde cuɓaki hanti nde ɓe gaddata boytitali maɓɓe. Minen du min muyi fammi ndeɓe ɓe acca laato piltoɗo dow inde sukaaɓe ummatore nde ko konse yeɓe hay fo ba ko hoorejo leydi ɗum.
Sukaaɓe heɓe maɓɓe fuu ɓe mbi eɓe godi aadi naatude fi politique o en nan ko duminaɗe e nogay wa duminaɗe e nogay e goho gam batte suɓede
l'engagement.
Seni parti ji gonɗi e laamu ɗi noon, seni ɗi gala e laamu ɗi noon, nde sukaaɓe ummatore ono tawa ley mum fuu miɗen cigili e tokkude ɗum.
Sukaaɓe ummatore kamɓen tan nonde keɓi andi nder torra ka sukaaɓe ummatore tawa
yerno hoorejo sawara sukaaɓe ummatore région mo Agadeze hollir ni pirtol koye tindi ko waɗa ɗum eɓe aadi ɓe gaɗan ɗum e commune ji gonɗi nder région mo Agadeze.
Aissa dar yewtere pindinol meɗen hannde a waɗi filla surbajo gaya goɗon gonɗon on waɗa fijoji coñinol ɓalndu
fijoji tawi kondo woni mo waɗa suka ummatore o ni imoyi e wasila Abdul Fattahi Lawal imo waɗa classe 4 ko collège duuɓi makko sappo imo joyi bar jariji sappo e tati o ñaami nder fijoji ɗum ko tawi kondo.
A woɗi sanne Aissa, se kettinoɗen ko Fadel Alou siriyani en dow majjum.
Wasila Abdul Fattahi Lawal o fuɗɗani wattaki kawndo ilu duuɓi makko no famɗi, ba hannde nde duuɓi makko fuu sappo e joyi ni o woodi o tawrama dow totol ɓalol o heɓi tammaje daraja tawi kondo kewɗe.
Mowi waddugo bar jaari jandi boɗeeji jeego'o
tammaje daraja ko tawi kondo sappo e tati woni ko o heɓi Allah e ekkito makko mbiteɗo maître Abdul Fattahi Lawali kandu woni baabi ko
aybumbo isno
min ɗo hewraam ɓi yiɗɗuno imo woodi mawni o biyeteɗo fayi itane fuu nde ɓe jeeyina ɓe gartirin bar jaariji.
O suka debbo ni wona no miila heɓa darja tawi kondo enna nder duniyaru gam batte darjunde leydi Niger.
Miɗo yiɗi mi heɓa barke tawi kondo saroɓe an no du ano kam mi yaha Etats-Unis e Allemagne de mi he goɗɗo min fotti mi jaalo jomum gam mi heɓa mi wurtina inde leydi Niger.
Kanko Wasila o enna ni omɗomo hinni jande makko se fotter tawi kondo waɗama e leydi ndi o yahan o fotto e mum.
Aissa say nate nder fijoji coñinol ɓandu
har ko darta fijoji coñinol ɓalli ɗo leydi Niger darnaɗi ko Allah e ñaw coronavirus. Comité ardiɗo fedde fijoji coñinol ɓalli o hokki lawol ɗum fuɗɗita fijoji on en
non jaati waɗi Aissa, amma comité odu ni wi'i ko fa hande filla laabi cingaɗi ga hisinde himɓe raɓu ñaw coronavirus ɗum endan no tilsino himɓe ɗo tonoɗi filla soƴƴerade gaɗa du wala nder majjum nder nokkuje to lattol bal wona no waɗe fudu ɗum wi'i ɗum ɗo tono laabi cingaɗi ɗi endan ga hisinde himɓe raɓu ñaw coronavirus ɗum resi are ko lotiral juuɗe ton endan dambule natirɗe nokkuje pijol balɗe enda
ɗomin kantane o habaruji amen ko sukaɓe ummatore mi yetti kettinaki on kettinimin nde on gueɗi hettinago habaruji en ño on dow la e RTL 3 2 imma joyo cewtano en sey gueɗɗire godi on kiyari.